bakunzi b'ijwi ry'Amerika ndabasuhuje aho muri hose ni ikiganiro muri isanga uyu munsi kuri mikoro muri kumwe nanjye Etienne Karekezi hano i Washington DC. Kuba twumvira kuri radio, telefone zigendanwa cyangwa se kuri mudasobwa, mwese mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Turacyari kumwe mu biganiro ku mateka yaranze u Rwanda n'Abanyarwanda. Ni amateka twibukiranya kugira ngo tumenye neza impamvu ibyo tubona ubu ariko bimeze, ko bifite aho byaturutse n'icyabiteye. Ni amateka adufasha kuzirikana neza icyo buri wese yakora mu gufasha Abanyarwanda gufata indi ngendo. Nawe aho uri hose, umusanzu wawe urategerejwe. Kumva ibyo dutangaza nibyo, ariko twifuza ko nawe wagiramo uruhare ku byo wahagazeho. Nongere nibutse we mwese mutwumva ko abaduha ijambo mu biganiro byacu bose tubatoranya tubatezeho kudusangiza ukuri bazi ku byabaye, ku byo babonye. Ntawe tuba tubaza twiteze ko yabeshya abatwumva, gusa ntawe twahamiriza ko ibyo avuga ari ukuri kwera. Mwe mubumva muzashishoza, muzabe abacamanza babo. Icy'ingenzi kuri twe ku ijwi ry'Amerika, tugera dushyira imbere ubuhamya twumva ko abenshi muri mwe muba mutegereje. Hari abavuga make ariko uwumva arumva akamenya. Abagiye baduha ubuhamya bwanditse bure bumenyi bwihariye, twitabaza impuguke zigasesengura kurushaho. Ahanini twifuza ko buri buhamya bwagira umurage busigira abatwumva. Aha ndavuga umurage wo kubana kivandimwe, umurage w'urukundo kuko ruruta byose. Ndasaba nanone mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana atugezeho ikiganiro cy'uyu munsi nyirizina.
Urakoze cyane Etienne Karekezi kuva iki kiganiro ku mateka y'u Rwanda yerekeranye n'igihe cyakurikiye ihindurwa ry'ubutegetsi mu mwaka w'1973 cyatangira. Twatumiye abitabiriye gutanga umusanzu, birumvikana twibanze kuri banzarubara Colonel Laurent Serubuga na Colonel Aloyse Simba, babiri muri batatu bakiriho mubari bagize komite y'ubumwe n'amahoro y'igihugu, akanama k'abasirikare bakuru bahiritse ubutegetsi bwa Perezida Grigori Kayibanda. Colonel Bonaventure Ndibitura bari kumwe yatwijeje kuzaza, turasaba cyane ngo agire intege zizabimushoboza. Icyo tugamije nuko fashisha abagize uruhare mu kwandika ayo mateka, gufasha abariho n'abazaza kuzumva neza uko abantu barenga 60 bafashwe nyuma ya kudeta bagafungwa bakicwa, ukuntu bashyizwe ku ngoyi cyangwa se bicishijwe inzara, imirambo yabo ikajugunywa idahawe icyubahiro kigenerwa umuntu, byakozwe nande, byagenze bite, bashyinguwe he. Ngibyo ibibazo dukomeje kugenda shakira ibisubizo. Mu biganiro byacu byashize mwumvise umwe mu bana bakomoka ku banyapolitiki bishwe wari wasuye Nyamagumba, yavuzweho uko yaba yarashyinguwemo bamwe muri bo. Amaze kuhazenguruka yaratakambye ati ndasaba ko hashyirwaho iteka ryatuma nta munyarwanda wongera kwicundi. Muri make ati nta kiremwa muntu icyakongera kwica ikindi kiremwa muntu, kuri we no kuri wowe no kuri twe twese iryo teka ryatuma nta munyarwanda wongera gutinya undi, wongera kwihisha undi, wongera guhunga undi. Ubumwe n'ubwiyunge byasagamba abanyarwanda bagakorera hamwe bubaka urwababyaye aho kuruhunga cyangwa se kurubeshamo ikirenge kimwe.
Muri isanga Muri usanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Mu kiganiro cy'uyu munsi turakira umwe mu bandi bahoze ari abo ofishiye bakomeje kuvugwa mu biganiro byabanje, yari yarigeze kutuganirira ariko gato, ni Colonel Stanislas Biseruka. Yabaye umusirikare mu ngabo z'u Rwanda, akaba ari uwo muri promosiyo ya gatandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itatu. Yari afite ipeti rya lieutenant, akaba muri kompanyi Butare muri Yeso, ikigo cyigishaga abasuzofishiye b'ingabo. Nyuma ya kudeta, Biseruka yagizwe komanda w'ikigo cya gisirikare cya Ruhengeri, ahabwa ipeti rya kapiteni muri Mutarama umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'ine. Ni nawe wari ushinzwe uburinzi bwa gereza idasanzwe ya Ruhengeri. Iyi niyo gereza yari ifungiyemo abahoze ari abanyapolitiki ku butegetsi bwa Perezida Grégoire Kayibanda. Iyi ni nayo gereza Colonel Stanislas Biseruka nawe yafungiwemo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani. Icyo gihe yakekwaga mu bari bateguye kudeta yo guhirika Perezida Juvenal Habyarimana. Colonel Biseruka yavuye muri iyo gereza adafunguwe, ahubwo yayikuwemo n'ingabo z'inkotanyi za FPR zagabye igitero mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na rimwe zigafungura iyo gereza. Bityo Colonel Biseruka na Colonel Lizinde wari majori icyo gihe n'abandi bari bafunganywe bakayivamo. Nicyo gihe Colonel Biseruka yinjiye mu ngabo za RPA, ubu ni inkeragutabara, ari mu Rwanda. Tuganira, yabanje kutubwira ko ibiganiro by'ijwi rya Amerika kuri aya mateka abikurikira byose.
Bose ndanyumva cyane kuko nyongiye nda mu modoka unayibote kuri Amazon America.
Nibyo
mbamyumva rwose, rwose ndabyumva. Ushaka amateka ni cyiza kubyekerewe amateka, ndumva ntabwo ari ikintu kibi kuko ubuke yuko mbavuga mbere ko ngo abanyi habagiye kudeta n'iki byose tusa afite sinti pa vre donc Habyarimana afite ikintu ubwo ashaka kwivanaho kuko dufite za preve zose, nicya kintu kandi ngeze ne kubwira. Hanyuma uziko bamaze kuvuga ngo baramaze kudeta, babonye abaturage babyemeye ngo habaye kuko ngo kudeta yarabayeho abantu ngo bashatse guhungabanya amahoro nuko batwitaga abashatse guhungabanya amahoro. Uziko kimaze kujya ku ruhande, yavuze ati metna igikurikiyeho ni ukwivanaho kira kintu cyicyasha kiri kuri pouvoir ye. Niba utangiye nubwo badushyize mu rukiko ngira ngo urabizi
yenda bizi
kujya mu rukiko ndatabyibuka. Ati yindi yaravuze ati unega Habyarimana na muramu wese rya nyirazungu uyu arahari nawe yari ari kicukira. Niba bade nituburane nawe ibyo mubwira byose ntacyo navuga agiye kuko icyo gihe niyo mpamvu wabonye ibintu byose abakize muri wikoro. Uzi ko icyo gihe u Rwanda rwabayeho efektivema nk'uko uvuga ngo habaye za interogatwari n'igihe efektivema, ariko rubanda rubayeho badukatiye kuri ponye dogre tuyuriye ntitwije tuburana bwo yurire ntabwo ariho kubera ahubwo ikintu cyatangaje nuko twagiye kumva twumva ngo batangiye impuzamarira ngo bageze bati ku bantu bagize bate tuvuga tuti bishoboka bite ko batanga impuzamarira ku rubanza rutararangira.
Kandi n'izo mpuzamarira bari bavuze yuko muzafatanya kuzitanga na leta, ubundi hari icyo mwahaye leta
rurangira bishoboka bite?
None se nimba leta yaratanze impuzamarira kandi urubanza rutararangiye, ni ukuvuga ko leta niyo yiyemeje icyaha?
None se bishaka kuvuga ikijeje nite ko nawe uri umugabo kandi ko ufite espido diferenoma, bishaka kuvuga iki? En fait nakubwira ngo kiriya kintu njyewe ndavuga mu gifaransa ko tumukomeretere reparabwe kwa kundi ubona bamwe biantura y'abakonseye feke batafite akamaro kuko nta kuntu yo kodona kiriya kintu kimeze kuriya atazi ikintuza yashidutse mbese kigize reperikisiyo atigize potetere atekeza ati kuko iyo abanza kugera abakonsesiriri ntabwo yajya gutekereza ko bigera n'ahariya hose. Nge jite ya Butare namenye ko habaye kudatanye ndi mu Rwabuye ndi kumwe n'abasirikare, ahubwo baje kwimbira mu gitondo bati ngwire mu kigo, ndavuga ngo ari ngewe nageze wasanga inyenzi zateye niko nageze mvuga direkitoro noneho ngeze mu kigo atekaga bati ahubwo mushyire abasirikare andarerete habaye kudeta niko nabyumvise.
Nari
jite ya
banda gushira mu ruhengeri navuganye na mbona meka arambira ati bamushyira mu ruhengeri yaje kungisha inama ambira ati hari ahantu banjanye kwari ahantu habi burya ntibashaka kuzakura ibintu bakabengerekaho ati biseruka mubwira yuko agenda ikintu cyose bamubwiye akajya cyandika ko atazemera order nimwe batayanditse niko mbona mpeka yambwiye nibyo nahitishije ibyo byarabaye ari bibabwiye cyagiye twavuganaga ibyerekeranye na rwa rugendo mwakoze muri Aziya urwo rugendo kuko murarwibuka mujya muri Aziya impamvu mwagiye mwabajyanye muri Aziya mwarayimenye cyangwa
impamvu ariko tinyizuma niko kubiye ko kumbaza ngo impamvu niye ndakubenye ko impamvu ariye otem donc ngiye niko bambwiye ngo nitegure ingajya na ministre wa etrangere agiti kigari bati uraherekeza minisitiri wa nyetekadiye mu gihe muri misiyo kuko jusqu'à l'heure nta misiyo y'u Rwanda igihe ijya muri est près pays d'orest donc itagaje kuri komunite kwa ya mbere kigiye butase kigira ni twagendaga icyo gihe twadegashe abantu batageze kwibarira ngo ngibuka icyo gihe nk'abashinwa twakiriye neza abashinwa bari batarakira cyane ariko ko baduhaye umuhanda Rusumo Kigali batwemera ko baduhaye Nyiransimantori ndetse bati niba mufite ntanu muzayigipamba tuhe uruganda rwanda twatekitire ngo gukora imyenda bavuga ati tuzagerageza icyo gihe ndibuka ko bavuga yuko ikarama hari za papiniyeri za zipamba nibo ni mu mutara tsimbizi no mu karama aparisanye twagiye kugenda mu kigare ntatinya bavuze bati ugende ukore ikini
Colonel Lijinde mu nyandiko yashize yanditse nakunze kuvuga kuva ibi biganiro byatangira yashyizemo ubuhamya kwitirira akavuga ko wamubwiye ko igihe wajyaga mu butumwa muri Aziya y'Iburasirazuba nk'uko wabimbwiraga mu kanya etamajuru yohereje komanda Rwangirahe kugira ngo agusimbure uvuga ko ugarutse hari umusirikare w'ikegera wakubwiye ko Rwangirahe yamusabye gushaka itsinda ry'abantu bizewe bagombaga guhabwa ubutumwa bw'ibanga Lijinde akomeza yandika ko iryo tsinda ryoherejwe muri gereza ya Ruhengeri ijoro riguye bagahitamo bamwe mu banyapolitiki bagombaga kwicwa bakicirwa mu nzira bagashyingurwa ku Gisenyi avuga ko wamubwiye ko igihe wagarukiye mu kigo wasabwe na Koneli Serubuga gukomeza ubwo butumwa ku ndetse yagutumyeho umusirikare kapitene Ndibwami wari jedu akaguha amafaranga yagombaga guhemba abakoze uwo murimo ibyo amafaranga nabibajije Koneli Serubuga ambwira ko yaragenewe kugura ibiryo by'abasirikare bajyanaga imfungwa kuburana ariko wowe nkurikije ibyo rizindi yandika uvuga ko abasirikare bari muri mu bindi bigo bagiye gufata akugahimbaza musiki muri eta major ibirizinde yandika koko arabimubwiye
ikutire kuko urabona ni parti isho ko yaravuze cyagiye cyo rubanze rutanye tubona ko bagiye kutubanisha ubwo rubanza ariko afite donc les fêteriers ko yemeze burya harimo boku do detaye nyinshi cyane usashwa no kumenya wowe kuko bya bintu twe sofistike kuko urabona donc les fêteriers nuza ira ku constitution yengere kugira ngo ufate abazirikare bavaye muri constitution bajye mu yindi ugomba kufite autorisation hejuru kase nuko ngo bareje nuko uri mu yindi ababizi bo ariko kandi hagataho nuko ngo nabantu gusaba bari barimo hari hariho nabandi nuko nyine patete le teneme bakoresha diranye ni gutyo ariko iraze beaucoup de telephone kuko hagataho habaga hari na donc ndiko neza nyi ikoshose nuko akozo rutse habaga za echange za abantu z'abapinyo za isha ndongo bakabaru prepare ipano ki penote ki kandi kutashwa kwa kutu tese ni baande bakuziki ni baande babatuwa ni baande aliku chiwe nizi kusangu kungu nti kungu sababu kuti babatuwa ya babaji nizi kuli poe mbe kuwa kuli poe mbe kujia kuli sena dena jem akabali na wandi bari anjare ndongo na gwara banu umweta nga wili bafu ya kufu wangu zana uwanu uwasia kujiti uwarata tango jiruche donko nuba kwari bintu tre je cocktail na kwari bintu byabaye ko kuvuga ngo ni ibintu byo gufata komesa ngo fata abantu cyangwa abantu bagezana akandagira tutabiri
none se rubugwa kuvuga ko yakohereje amafaranga ayi mafaranga koko warayabonye wowe
amafaranga yanyereza koma aho icyonzi urumva nanavuze no mu rukiko ahubwo ndiko abo bantu babaye rusi babwira yuko ariko sete n'abapfuru kugira ngo bazakipinge sokere ariko sinzi nyakubwira nakubwira umubare wayo urumva ariko ndiko yatanzwe ariko yabanyine ari njye yahaye mbonge nabonye mbonta kugira ngo nyabaye Gravi, you know, you know, even Jamaso Kitishan or Joseph Sorakum, Vanavan, Benji Kandi Bose, was a short group to Japan, not
abantu kugwa bayanga kura kunagerageje kwifashisha inyandiko zari izinde na nkuru nari mfite anyemerera yuko Suryeto na Habyarimana koko ari we wabikiye mu Rwabayanga akaza ndetse bagahita banamwohereza kwiga ibyo ndabifite nabitije ku ijwi rya Amerika Serubuga arabyemera ariko ibindi ntabyemera avuga yuko abo basirikare atazi uwatangaga amategeko n'ese ukumbwira abasirikare bari kuva mu Ruhengeri bakajya ku Gisenyi chef d'état major atabizi
oya ahubwo eske bako yewe no hagira umuntu wabonayo ese ko muziko uzikumutekera kwitaga umutege hari muri ka muri teta goshi murengeri mukabari tanga ikindi kindi mu gitondo nko mu masaha nkumva telegram iraje ngo apra ke militaire ngo re provocane sida mukabara kanaka ntaje ni bya byo donc nakubwira ngo cyera buriya donc mu Rwanda yari fisore kubyumva
ujya kureba mbona mpeka bagusabye kwica abanyapolitiki wowe uravuga uti ntabwo abo bantu ntabwo mbica naguha amazina uravuga ute mu bantu ntago mbica urahaguruka ndavuga ubivuga uwo ni rizindu bivuga uje Kigali ujya kurema mbona mpeka umubaza niba koko ngo wabica mbona mpeka namubaje rambwira tumva simbyibuka ariko nzi ko atumvikanaga na Serubuga atareka ibyo bintu byabo bantu bagombaga gufata nago mbyibuka rizinde yabyanditsa abeshya
rizinde urumva iri dove nyine kugira ngo ukonfekisiona ibintu bye kugira ngo ekomando plaza ngo nagurute ngo ngiye Kigali arera bwo kwafite turaza cyane 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 cyane
nta gihe na kimwe wigeze uhabwa amategeko na Serubuga ngo ugire ikintu ukora na rimwe
avuga ngo kora ikindi kintu iki niki
yes
oya uretse gusa kumira yuko ngomba gusa kugera ku gufasha nuza directeur wa gereza muri gihe cyo transfer z'abanyururu wi
Donc c'est Serubuga yagusabye gufasha Sembagare gutransfera abanyururu wari ku Gisenyi. Ariko ntiwamenyaga aho babajyanye abo basirikare.
Nenzo kama arama transfer ariko nani kunyanya makoko bageraga ukunze rute bakaba andi makipe genda bizi sasisi waruti ko namakuru menshi ndi kwiyo dosiye nge namenya ariko dufungiye umurenge hamwe n'abari abantu ziko ntari mbizi kuko menya ko par exemple umusenyi perode yagiye kureba bari kumwe na Gahamanyi kujya kwereba perezida kuko namenya ari uko nge mfunze yakwibwa n'igisenyi kone kukibene kwa mkwane kinjebezo kwenye kwa minitele wa visi ya jiyo semba gara kabambara siyo kumungi langu naji kwa mkwane kwa avite sipisi ya na kwenye kasa neme njiza mure njiza sari njiza
donko nga hamanyi na perodewaji kuna abjarima na bamu wazijeri kia wa polizoniji
donko batu kuyuko itisari teiniki nga hamanyi na perode bati kuwareba kukongo les familles et des prisonniers politiques voilà avant d'avoir dit mon dieu tu as donné nos mariés puisque toi mais nos mariés ne sont plus là parce que nous avons trouvé autorisation nous avons trouvé ou à tout bien les années nous avons trouvé nous avons trouvé nous avons trouvé nous avons ministre ou à critiquer nous mwajanye mukazagira ati cyose cyatete kisomor mais muziyene mumenye la vérité quoi uko byaje afite damuje niwe banyuza bwe nabandi kandi gena imenye muri hegeri y'ijoro get for
akuse umuntu nkawe urabona koneri biseruka abantu barakuzi urumwe mu basirikare bari bazi ubwenge famiye ya Kabanda wari prefe ukuntu yavuye mu ruhengeri ibyo wayikoreye urabyibuka
kandi nk'iki twashaje cyane Kabanda ngiye se makirezo je barumva kose makirezo je kuko hari umuntu wari directeur wagereza icyo gihe ashaka nyine kumukira ikintu kitabaho rwose ikintu forje de toute pièce fi
ko ashaka gucikisha abantu
ah papa rero mwaje j'étais revoir que personnellement je lui et je lui même montré le document je lui ai montré mon document nawe te kora rerajisa ereza makonyuma ngende wabe mbagije mvuga yuko kugira natari byo ko ari de kanka ko ari forje de toute pièce nyuma rero nyuma uzi ko Kabanda yavuye muri Kigali ajya
ku Gikongoro
nanjye mu gihe gitoya uzi ko muri me ndavuye muri Kigali njya ndani kigari muri kampani kigari
mvuga ibya kabandara ntangiye mvuga ko ari umusore abantu barakuzi Colonel Biseruka ufata deriske zo gukiza abantu nkuko wabikoze ariko nanone abantu bakibaza ukuntu abantu bari kwica abantu mu Ruhengeri ntubimenye ukajya ubona bagenda ntibagaruke ntumenye aho bagiye
uko none ikintu donc tikize témoignage ni cyo wagazeho ureba gutyo nge ugerike disparition ya bizo politique none niko ari gakireja bakora transfert mu buzana gakire ngo bampamaga ngize mu ndimo rugo aramugara bitwa nuzano yahaga Agora mamãe aqui, ano hari, então fica tudo já fizeram política, menino da menina, menino transferi, vai cura, vai bater para cá, vai preparar para cura, né? Não, não, vamos gastar o fogo, né? É o que a gente tem lá. Tinha na frente muro, chegou de cubaza, procedeu assim, porque agora a pessoa já vai sair, agora vai ter que fazer o fogo, o Nataka niaje mchivo wa telegram mchivo frame jana nanga wiko nanga wewe ni saba saba procedure swift balance visa kuhusu visa ni wana nchini kuhuri JD tangu shifu na kujumla kwa raume azania na mshiki chuo gachire baraza na kiti ya kura gachire kuchenga mbere mje kuna wanyama chaka mvuga yuko bazana serikeye ushaka serikeye tumushiramo gakire tumujyana mu simetiyeri iyo none hagezeho nabe saje pyote muanye kuko je ya n'iyo n'iyo nagazeho kandi numva anti utambe conscience yuko ngomba kugenda nyuma hayo bayizinde ko mantere nye sasa tuno kuvuga nyine ariko rero majorite anti utambe conscience kuko gakire twatuzariye
gakire ahubwo kugira ngo byumvikane neza ntuyahaga wari uri mu bare bamuzanye ntaga ari ntuyahaga uriya wabaye koloneli ni ntuyahaga wundi
no urabona umuntu wigeze kuba pilote wari musanze mu Gerimana
yes ndamuruzi
nyuma yaje kuba musanze mu Gerimana nyuma
ndamuzi
Niwe ndonga wafite ikipe y'abatemu kuko na temu bajya akenshi na temu
kubera nk'uko twabivuze abo ngabo nibo bari babavanye bari babavanye ku Gisenyi babazanye mu Ruhengeri gakira apfira mu nzira
gakira apfira mu nzira ko amaye ko hari umwapfuye ndamama donc nje batanga faranga kireza nimetanje ndiranse nje twahita amajoro kugira ngo sabes procedure twivire kugera gute kuko nyine uvuga muri mayindi yanye tugomba kwageza famiye
gakiri mwamushinguye mu yesimetieri muri herimbi
hari amusimetieri mu mbyo muri hengeri hari ya urakora umuntu manda umanuka uja manduja uja ipo mu nyakinama adroite hari hari cemetieri hari metimetieri aho twamukize kamwe ku manwa izuba riva ngo saa 5
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa.
Mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvise ibisubizo Dr. Spiriani Hakizimana yatanze ku bibazo twamubajije Dr. Hakizimana avugwa cyane mu nyandiko zakozwe jemeza ko abanyapolitiki bari bafungiye muri gereza special ya Ruhengeri bapfuye ninde wamusabye kuzikora yazikoreye se abo yabonye koko se bari barwaye beriberi nk'uko byaba byaremejwe nyuma y'ibisubizo yatanze bamwe muri mwe mwaranyuzwe abandi ntibanyurwa birumvikana ntawe uneza bose mu bataranyuzwe harimo Dr. Pio Kamoso umuganga utuye muri Canada nawe twigeze kuvugana mu biganiro byashize ikaze kwijwi rya Amerika Dr. Pio Kamoso
urakoze bwana Beniste nibyo koko nakurikiranye ikiganiro wagiranye na Dr. Hakizimana birumvikana ko abenshi bari bateze yuko yasubiza wenda ibibazo bihuye na bimwe bari wamubajije ariko nkaba mbona uburyo yabishubije nibyo koko yitwaje umutima nama we ndetse n'ibanga rya akazi ibyo birumvikana ariko nanone tukurikije ko iki kiganiro ari kiganiro kigamije gusana imitima y'abakorewe iryo hohoterwa kandi no gufasha abanyarwanda gusubira mu mateka yabo kugira ngo babe bakuramo amasomo yatugeza ku bwiyunge nyakuri numvaga yarenza ku byo yavuze mbese nko mu bibazo wamubajije hari ibyo yavuze ati sinashobora kuba nakwibuka igihe naba naratangiriye kwemeza impfu z'abarwayi cyangwa inshuro ya nyuma baretse kunsaba expertise medicale byo birumvikana ko dukurikiza igihe kitambutse amatariki n'imyaka bishobora kwibagirana ariko ikintu cyabajwe cyangombwa cyane hari aho amajutese nk'umuganga wabonaga abo bantu uravuga imirambo yabo baritaweho nk'uko izindi mfungwa zitabwaho nk'abantu aho birumvikana ko hari igihe ibanga ry'akazi riba ritagishobora gukoreshwa cyane cyane iyo habaye ihohoterwa ry'ikiremwa muntu icyo gihe muganga nawe agomba gukoresha umutimanama we akaba yavuga kuko niba hari abantu bagiriwe ihohoterwa cyangwa bafashwe ku buryo butari bwa kimuntu ikindi kibazo wabajije utese wabonaga imirambo yabo umurimo mukawukorera mu buruhukiro morgue cyangwa mukawukorera muri gereza iki nabwo ndumva ari ikibazo kitasaba neza ko umuntu amena amabanga y'akazi kuko birumvikana ko nk'uko ndetse bamwe bashobora kuba byibaza dukurikije ubuhamwa bwagiye butangwa ese ko abantu bavuga ko babicaraga mu nzira bagiye kubashyingura expertise yakozwe ite yakorewe hehe kugira ngo uwo muganga abe yavuga ati narababonye bamaraga kubashyingura se bakabagarura
urashaka kuvuga se ko ashobora kuba yarasinye impapuro z'abantu atabonye aho ngaho humvikane neza ntabwo nakumvise neza
ni ikibazo umuntu yibaza kuko dukurikije ubuhamya igisubizo cya Dr. Kizimana ntabwo twagifata cyonyine ubwacyo tugomba kugishyira hamwe n'ubundi buhamya bwose bwagiye butangwa ndetse n'izindi nyandiko zagiye zitangwa mbere ikibazo umuntu yibaza ati dukurikije ubuhamya bwatanzwe ari ibyavuzwe mu rubanza rwa Rizinde ari n'ibyavuzwe mu biganiro bya Ijwi rya Amerika bavuga ko abantu babakuraga muri prizo barangiza bakabicira mu nzira bagiye kubashyingura ikindi nibaza nanone nkurikije ingengabihe yaduhaye yivugira yuko yageze mu Ruhengeri yakoze mu bitaro byo mu Ruhengeri kuva mu kwezi Ukuboza 1975 akaba yarahavuye mu Ukuboza 1976 dukurikije nanone ubuhamya bwatanzwe ndetse n'inyandiko zagiye zigaragara bigaragara ko abantu batangiye kwicwa mu kwezi kwa 9 1974 noneho tukongera twifashisha izindi nyandiko cyane cyane urwandiko rwa Rizinde rugaragaza ko mu rugo iwe bahasanze inyandiko zihamya ko abanyururu bishwe n'indwara ya beriberi inyandiko 24 ziri kumwe n'amafishi muganga yavuriragaho abo banyururu noneho ikibazo umuntu yibaza tese abantu batangiye gupfa 1974 abo ngabo bakorewe amafishi gute kandi muganga arageze mu Ruhengeri 1975
izo mpapuro zivugwa zavugiye mu rubanza rwa Rizinde ko zabonetse iwe zari zashyizeho umukono nande
bavuga ko impapuro zari ziriho umukono wa Dr. Hakizimana ndetse ariko Rizinde ubwe yivugira yuko mu rubanza yasabye ko bakora expertise mbere ko bahakana katiriwe wazanditse akavuga ko juge yanze gukora expertise ngo ahamye ko izo zandiko koko atarizi ubwo rero icyo nanyo nicyo ni ikibazo cyabaye mu rubanza rw'icyo gihe ubwaho niho umuntu yibaza atese nta bindi bisobanuro koko byashobotse gutanga ku byo byafasha abantu nanone kugira ngo ukuri kujya ahagaragara niba hari amakosa yakozwe abanyarwanda bayigireho hatazongera gukorwa amakosa mu bihe bizaza kandi twumve ko ibintu byabaye ari amahano bitari bikwiye kuzongera kuba icyakora amabanga y'ubuganga amabanga y'akazi yerekanye n'uburwayi ndetse n'abo yavuye ibyo ngibyo agomba kubibwira ba nyirabarwayi cyangwa imiryango iramutse ibimusabye iyo n'indi mekanizme yakoreshwa
ariko ibyo ngibyo ni nabyo yavuze asubiza ijwi rya Amerika agira ati yaniteguye guha makuru imiryango yababuza ababo nkabibibwirira je ubwanje cyangwa se nkabivugira mu zindi nzira ibyo ngibyo byarumvikanye hano ku ijwi rya Amerika ndizera ko byo utabikemanga
oya byo ntabwo mbikemanga rwose kandi ndabyemera kuba afite uwo mutima wo kuvuga ati ngiye nabivugira muri cadre y'amategeko yemewe cyangwa bibwira imiryango ubwo icyo nasaba nuko abafite ababo bitabye imana bamwegera bakamusaba ko yaba bahamakuru bashobora kuba bamenya yabafasha kumenya ibyabaye ku miryango yabo
Dr. Pio Kamoso ndagushimiye cyane kubwa aka kanya wahaye ijwi rya Amerika
urakoze nawe
Washington ijwi rya Amerika
nkuko twabibasezeranije igihe kirageze ngo dukomeje ikiganiro na Caporal Paul Rugenera warindaga Perezida Kayibanda kuva mu Kuboza umwaka w'1974 kugeza mu Kwakira umwaka w'1976 ijwi rya Amerika yaramubonye tumutumaho mugenzi wacu Eric bagira ubusa ukorera mu Rwanda yamubwiye impamvu yavanywe kuri uwo mwanya kandi ko atekereza ku byabaye intandaro yo kwitaba Imana kwa Perezida Kayibanda
kuri icyo kibazo na niho hari neho kugira ngo mbese icyo gihe yaragiye mu gihe cy'intuza cya sida yo kugira ngo apfe agomba kuba ariho byaturutse bo hari mu kwezi kwa cumi uru sergeant gashira yarajyanye abasirikari nanye ngenda ari kwa gatandatu ngiye kumusimbura nsanga ko sergeant ari umusore nsanga yanditse muri kaido konsinye ko yajyanye Pio Kayibanda kwa muganga ko nyine Pio yari afite uburenganzira bwo kugira twamujyana kwa muganga igihe isaha yari yose nawe muri iyo myaka namaze yo ntiyigeze ambwira ko arwaye ntiyigeze agira ariko roserija we niba yabonye ari umusore aramubwira ngo namujyane kwa muganga ariko wa gatandatu turasimburana ndaje kusimbura roserija ubwo nageze saa munane nafashe abasirikari ngende ngiye kumusimbura roserija yitwaga Ntigashira ngezeyo nsanga kapuraraje wewe arahari namubwira ntise ari hehe roserija saga yanditse mu gitabo cya konsinye ko yajyanye fils Kayibanda kwa muganga kubera ko aida shefu bapfa ku rurimi yari yasigariyeho kandi kwe mu kigo kandi kwe yaragiye muri konji wari komanda wacu ubwo yarambwiye ati dire nta modoka ihari dufite imodoka imwe uhite uyohereza kugira ngo hatagira ikibazo mu kigo hakabura depanage mpita nyohereza Korana Romize nuwo kaporali ajuwewe yari yasize ndawe ndireka mutegereze paske niba yafashe initiative yo kumwijanira ntigari byose aramuzana kandi ntabwo ari prisonnier ntiyangombwa ko mbonye Kayibanda niwe nshinzwe nti ubwo isihani sawe aramuzana ubwo ndategereza saa 10 iragera saa 11 iragera saa 11 n'igice nagiye kubona mbona Pierre na no sergeant gashira nuko basa ariko nabanyu akacupa ngira sergeant sergeant kubona imodoka yagiye abasirikare nabohereje paske imodoka yari ikeneye mu kigo urabona ibi bintu birakugwa amahoro nuko ati none ati kwanyuze mu ntuza mu kabare ati ku kamazuru ati tuhageze ati yarambwiraga reka afata gacupa ni se mwagafashe kuki mutahize muza ati ahubwo dukubitanye n'ingorane ati wari ushinzwe iperereza igitarama witwaje musi yahadusanze turatonganye avuga ko ngo abwira Pio ngo yaje gusindisha abasirikari ngo kugira ngo Kayibanda abone uko atoroka ubwo ati turatonganye nuko urumva rero uje musi ngo yahise atelefonariza inde ku byo nabibwiwe na Jida Shefu nawe umaza barise bamutelefona ko Kayibana ngo yagiye gusindisha abasirikare kugira ngo abone uko atoroka ariko ari uwo muhungu wenyine wari wagiye kwa muganga ngo bamwera mu kabari kwitwa Habimana Salehe ngo wari utuye hejuru ku kamazuru hejuru ya traffic pro ngo yari afite butike ngo hafite n'umugore mwiza ubwo ari pareko ajida chef bamutelefonye yaferi agomba kuba yaragiye nawe mu rankete serijeje gufata imodoka aza mu kigo wageze mu kigo asanga ajida chef iyo komunike ya bayimubwiye nta kindi yakoze yese amwamura imyenda bamujyana muri gereza y'igitarama baramufunga nange mbaho muri detachement ku munsi wa gatatu ndi muri detachement kuva kwa gatandatu
nabe bari bagufunze
ntabwo bamfunze ahubwo nyine nje nakomeza kuba muri detachement noneho kwa mbaho kwa gatandatu ku cyumweru kuwa mbere kwa kabiri nagiye kubona mbona ajida chef nyine wari wasigariyeho kandi kwe wari komanda nyine w'ikigo mbona araje ni jipe nuko ihema twabagamo ryari riri hejuru nabwo y'umukingo nyine w'imbuga ya Kayibanda niho twararagamo niho biro yacu yariri nuko ahita mpamagara ati chef de poste ndamwitaba ndagida chef mva yo hano ndagenda muramutse nyine kumukomanda nuko nta kindi yahisanye uko inabi arambwira ngo haraho utane na minani wafatanyaga na Kayibanda kugambanira abaturage ntarakaye cyane ntwe numva umusatsi umvuye ku mutwe ndetse ibyo biteri bi ajida chef ngo kuki ngo umuhungu wa Kayibanda yagiye mu bubare hanaha ngo kuki utanyuhurije komunike sinari kuyokohereza nte ntireka njye kuzana igitabo kirimo amategeko dukurikiza turinda Kayibanda l'office Kayibanda ntabwo ari detenu nta mategeko ago yo kumurinda dufite we irerebere urize kwa bananase rero nta impamvu yo kuba Sergeyari yanditse mu gitabo yarabyanditse ko yamujyanye kwa muganga kandi yaramuzanye nta kuntu rero nari kugira ngo ntange kumunike ngo ofisi Kayibanda ngo yagiye kwa muganga rika nibuna abifite uburenganzira kubwo kujya kwa muganga ati byumvikane ko nanjye agomba kuba yaraje kumfata nanjye njanye muri gereza igitarama none umweretse amategeko tugenderaho yo kurinda Kayibanda n'umuhungu we Pio ko atari konsinye kimwe n'amategeko atamo konsinya kuba prisonnier aho ngaho arabyumva mbona aragiye nuko detachement ndayikora kwa gatandatu baza kunsimbura ndagenda ngeze mu kigo nsanga nanjye yantegereje ahita abwira Sudinite ati mumunzanire kuri raporo ahita angatira iminsi 10 y'akasho
kubera ko utatanze amakuru
ngo kubera ko ntatanze amakuru bo akasho ndagenda nkajyamo nyuma y'iminsi 3 ndi mu kasho chef de poste yaje kumbwira ati ubu n'amapeti yawe bayakwatse uri soruda bo
yakwatse warugeze kuri caporali
nari ngiri caporali ati telegramu yaje ku munsi wejo mukuje kubona mbona baje kumbwira bati va mu kasho ugende uje gufata imyenda baguha imitation muri kije muri Kigali muri conseil de discipline naye giye mfata imyenda nsanga imodoka bayiteguye bahita bakira mu modoka ndazaniza muri ka Kigali muri kije bayitaga ntuza kompanyi y'eta majoro nuko ngaza ndi perezanta baho maze iminsi 4 nagiye kumva sous officier de semaine ari gushakisha ati uwitwa Rugendera Paul uba hano muri kije ari hehe ndi hano atejo witegure uzaje muri conseil de discipline nditegura ntejo nje muri muntuza mu rukiko rwa gisekere muri conseil de discipline yaberaga muri eta major uwo nasanze wagomba kumburanisha ni komanda ngirumbatse na lieutenant wabandi na jida chef Habyarimana noneho ndi perezanta ubwo ajida shefu ko ari we wari sekretari aransomera ati turabona wari sorodansi bagukonfiye iposta uba shefu de posta kwa ex president Kayibanda tubwire umuntu wa deparashije office Kayibanda akamujyana muri aka kabare kuyitwa Sarehe uwamujyanye noneho kubera ko ni presence ndi soruda ndabagira nti ngiyewe nagiye ndi chef d'etatchoma ngiye gusimbura Rusergent Gashira barareba ati se ubundi chef d'etatchoma aba nka sous officier cyangwa en officier wabone ko nasaze ibintu bitabaho noneho arasubira ati ngiye kugusomera neza bisubiramo bisubiyemo bararebana wabone bati hari pari kuri umusirikare yasaze chef d'etatchoma yabawe ati noneho uwabandi wari jede ahita yaka dossier ajida chef arambira ati bo wumve neza ngiye gusoma wumve ngiye kugusomera byumve ubwo rero nari nabonye mbonye ko yarakaye mo impapuro natangiye kujya gucunga Kayibanda najanira gaha abasirikari narayiza liste narayizanaga nkayikarasa iwanje uko twasimburanye kuva muri iyo myaka ibiri yose njyayo impapuro zose ubwo inza muri discipline njyaho mu rukiko nari ndazizanye njya kuri ku president muri discipline zimwe zishyira mu mufuka w'inyuma izindi mu mufuka w'ishati ubwo uwabandi we atangiye gusoma ntacyo namushubije narazifashe ndagenda nzikubite imbere ya president ngirumbatse nise mo komanda ibindi njye wabyanditse genti dere ntangira kujya she ex president Kayibanda dere abasirikare najyanye 35 ireba nindi ikurikiraho reba nijyo bundi bamproposje bavuga ngo ngunoturije rufisi Kayibanda reba nene najanye 38 ubuso urabona nijyo wabyanditse barebana batiye batise Kayibanda uwo imyaka ibiri panda deza nti urumva ariho nanjye kumukikisha bikane niyo detachoma uwo sergeant Gashira nibyo ya mbere yaragiye yo gucunga Kayibanda noneho jede noneho abuze kinda mazarambaza ngo se ngo ntiwatubwira amategeko ngo mwakwigiza kwa Kayibanda ndamubwira nti uretse chef de tamajor wayatanze na komanda wayampaye nta wundi nayabwira nuko barambiye ba sinzi ikindi ajida chef yaragiye kumbaza komanda girumbatse abarabwira ati mumureke atuye n'umusirikare ati sezera butahe ubwo mpita nsezera ngubita isari nyine bya gisirikare basezeraho ni plan avuze de mo komanda nuko ati genda usubire muri nite yawe igitarama utegereze telegram nta kindi kubera ko familia yanjye nyine yari yasigaye igitarama njya gutega imodoka subira muri ka gitarama nuko maze iminsi ibiri ndi kuri rasamburoma ubwo nagenzi ko mbese batamfunze ibyo ari byose bagomba kunyirukana ariyo telegram nagiye ntegereje tumaze kuzamura idarapo maze iminsi ibiri nagiye kumva numva kandi ko yari yaravuye muri konji nuko barayimushyira telegram nuko barahamanga urugenera ntimuretona ati felicitation ati discipline urukiko rwa gisirikari urarutsinze baguhaye imitasiyo ku kibuye
uburokotse utyo
bandukutse gutyo ubwo ndagenda njya ku kibuye ngeze ku kibuye hari ukurikiye Yezu nawe twari twarabanye Nyanza twarabanye no mu Mutara ndahaba bigeze kuri 15 z'ukwa 12 yanumyeho mu biro arambwira ati muzehe gisi perezida Kayibanda ati yitabye Imana ariko bwo mvi gitarama mva muri leta majoro nza nabaje bagenzi banje nti se izi afere zacu ko tugenda ubu ngubu kuja kwa Kayibanda bari bite ati ubu ngubu batangiye kubaka inzu kandi noneho nta bashefu d'etatchoma bakijeyo no gukora roleve abasirikare baragenda bakararayo bagasimburana gutyo ati ninzira ya nyirabukwe yajyagamo yiyeyo ati byo bose barafunze bari gukurutira byari byose ndatekereza nti buriya ni barafunze nyirabukwe ku inzira igiyeyo no musaza wamugemuriraga nti byari byose nti buriya byari byose azicwa n'inzara bitekereza gutyo urumva ni mu kwezi kwa 10 mburano nyine mu leta majoro ya feriba urumva ukwezi kwa 10 kwararangiye kwa 11 bihoye kuri 15 nibwo ukurikiye Yezu yampamagaye mu biro ati Kayibanda ati yitabye Imana
wari wambwiye ko ukurikije uko mwabanye yari umusaza w'intarumi kutararwaragurikaga urwo rupfu rwe wumvise ngo yapfuye nk'uko bivuga watekereje inzara kuruta ibindi byose
nge ndumva naratekereje inzara mva muri conseil de discipline ndi mu kigo nabajyaga bagenzi banjye bajyagayo baravuga bati bari kuhakorotiriwe n'ubu bari kubaka inzu y'amatafari ati batundi y'amabuye y'ibiki byose ati na nzira yari giye kwa nyirabukwe bamugemurira ati barayifunze ubwo nta kintu nahise ntekereza nti byari byose barabagomba kuba bari kumumaritirije baramumaritirije tisimbizi mbese mbifata gutyo nti byari byose buriya nti agomba kuba hari indi miziri bamufatiye mbese mbitekereza gutyo mbibana ku mutima ubwo ndetse njya ku kibuye ari ku cyumweru nagiye mu misa mu kwa 11 misa isohotse mbona asumuta urumva ko we yajyaga nsanga nyine aho ngaho muri detashoma ikwase nuko ndagenda ndamuramutsa nawe turaramukanya nuko turaganira tuti ni akese baguha imitasina ntibampa imitasina ha ndi kubera ibiriya byabereye iwanyu ngo ibyo ngo yagiye kunywa mu bubare n'iki byose ndetere nari mfite n'amapetivi ntibarayanyatse nuko ati nongeye mu kwa 12 nsubiye mu misa n'ubundi yaje mu misa mu hakodoriyanse kiri ko bimeze ati nange ati bantumye ko yitabye Imana
nidusubira inyuma gato ukuri mbere yuko Kayibanda apfa na mbere yuko bakwimura nkurikije ibiganiro uko wambwiye mwaganiraga urasa naho wari inshuti y'uwo warushinzwe kurinda mu byukuri se n'icyo umwibukiraho nk'uko mwabanaga mu rugo buzima umurinda
agese president Kayibanda icyo umwibukiraho nuko yarafite urutoki urwaga iyo rwabaga rwahiye najyaga kubona Pierre arampamagaye ati mpa abasirikari babiri papa aguhaye urwagwa abaze baterura igisabo igisabo bakagiterura akakizana mwese muri gatema nabayeyo igihe nageragayo urwagwa rwahiye buri gihe yarampaga urwagwa ngaha n'abasirikari banjye
ijambo perezida Kayibanda yaba yarakubwiye n'ubu ngubu udashobora kwibagirwa n'inkirihe
ijambo yambwiye yarambwiye ati rwose abanyaruhengeri muri abantu b'abagabo muri abantu beza rwose ati uje ukora akazi neza ati ndabona warigiye mu gisirikare ukiri mutoya ati uzakomeza ukore neza nta kindi nuko yambwiye ati uje ubana n'abanyarwanda nta kindi yambwiye ex-president Kayibanda
waba warigeze guhabwa ho amategeko na Colonel Serubuga Majoro Rizinde yaba yarigeze aza kumusura aho ngaho yarari
abo ntabigeze bahagira uretse ubusagatwa niwe bavuga ko ari we wahazaga nta murabo yaba Rizinde yaba Serubuga nta wigeze ahagera nico giye njye kuri president muri leta major muri discipline nta abayobozi na Serubuga nta twabonanye kandi byari byarasakaye ko ngo abasirikare b'igitarama twashaka guturikije ngo Kayibanda ndino muri kigo ba abasirikare bazaga bakandeba abo twinjiranye baranyatsa amapeti bati ngo washaka guturikije Kayibanda nuko nkababwira nti mbe ntibyararase nti ubundi mba ndi mu Budage ariko ari blague uwo mbibwiye agahita yiruka ati wa musirikare ati uzikwa ibyo ko abyemera ubwo ari blague nyine nkaga kubihakana ko n'umuri bavugaga bati ko ikibyari byarasakaye ko Kayibanda twagwe tugiye kumutorokisha ndimo bari bwigomba kumutorokisha ko mwisekira nti wini ho naratendi ntagomba ndi na mu Rwanda mba ndi mu Budage bati se mwagomba kunyura he nti no twagomba kunyura wa Tanzania nti nuko nti none byararase nti mugira ikindi mumbaza mugashushye ibiganiro abasirikare tuziranye nabandi meme na barezo officier barampamagaraga bati nguri mubarinda Kayibanda cyane uno se ngo ngashaka kumucikisha ntimwibye icyo mubaza nkababwira gutyo mise yo brag igahagarira aho ngaho bagaseka
muri ubwo buzima babaye mu myaka ibiri urinda Kayibanda ufite abasirikare ucunga ukuriye uhamabwiriza y'uburyo bagomba kumurinda niki cyagushimishije kuruta ibindi niki cyakubabaje
icyambabaje nuko mu basirikare rwose nawe wayoboraga neza twarangiza detashoma neza muri iyo myaka ibiri nta zadegaze habaye ntaki n'upyo Kayibanda ndataha nkamusezeraho na ex president Kayibanda nkamusezeraho tugiye muri Romise icyaje kumbabaza nuko na Ojida shefu wari wasigariyeho litona kandi kwe yamupropoje iyo mutifu Sergeant Gashere yari yakoze izo degare yakoze nanje akankuriye umutifu bigatuma abanyaka amapeti ku buryo ndetse nuko nyine iyo ntajyane izo za liste z'abasirikare najyaneragayo ntabwo mba naravuye imbere ya conseil de discipline
nari gufatwa nk'umugambanyi
ariko babonye njyewe mu myaka 2 nabayeyo njyana abo basirikari ndi caporal ntaze dega zahabaye nti conseil de discipline igomba kuba yararebye iti kuko uyu musirikari uyu caporal yarenganye bahiri nibwo hari bafashe umwanzuro kugira ngo bambe imitasi yo kukibuye icyamba bagereyo nuko roje de chef bapfa ku rurimi wari wasigariho kandekwe nanjye yankoreye motifu nk'iyo yari yakoreye serija do serija ari we yajyanye ubundi gashyira mu kabari bakanywa bakaza nyine basinze nanjye iyo motifu kabari yankoreye yajyanye muri discipline igatuma abanyakana amapeti nta kindi cyambabaje
no kwihangana bibaho mu mateka
we
no kuba se ngo wasezeye igisirikare ryari
igisirikare urumva muri 76 mu kwa 10 iyo degazi habanyine za exit president Kayibanda bampaye imitation kukibuye ngeze kukibuye ubundi kurangiza igisirikare nagombaga kurangiza imyaka 10 kuri 31 na rimwe z'ukwa gatatu le 31 mars ubwo mu kwezi kwa mbere ukurikiye Yesu yantumyeho bari kureba nyine ya abasirikare bazajya mu kuba wa fedeterime kurangiza kontra anumati turagira ngo dukupropose kugira ngo wiyongeze tuwindi kontra ndamubwira nti mu buzima bwanje niyo nari kuba ndi hehe ndi kiniki navuze ko tazarenza imyaka 10 mu gisirikare biramubabaza ko yaranze twabanye igihe kirekire umuntu twabanye mu mutara twabanye Nyanza yari komanda ndimo komanda ntibishoboka nibwose niyo decision yarayifashe atumaho umugore wanjye nawe ngwaze mbese amyumvishe ko twakonindi kontra ubwo abaje umugore wanjye turi hamwe ati yambwiye ko atazarenza imyaka 10 mu gisirikare yahise ansinyurira ko nzata le 31 z'ukwa gatatu muri bigize le 31 z'ukwa gatatu ubwo u Rwanda n'u Burundi ngo bapfaga ntuza frontiere yahariya mu Bugesera ibapfa imipaka noneho baba baduhagaritse kugira ngo wende bahashobora kuba intambara ubwo bigeze mu kwa gatanu babonye bicogwe kuko ngo icyo gihe bafashe baragabana inemba batera ibisima barangije kubiteraho urumva yari ku ngoma Habyarimana niho yari maze gufata ubutegetsi mesi ngo barumvikana bashinga ibisima kuva inemba bamaze igihe kushinga ibyo bisima batekite ntuza bagifitanye nibwo ukurikiye Yesu bandekuye bati bampa imodoka irancura injyana iwacu muri 77 mu kwezi kwa gatanu
muzehe Paul Rugenera tuganira umwe mu bahoze barinda president Gregoire Kayibanda tugana ku musozo ni mu kiganiro muri sanga ni ikihe kintu wumva wakoreye president Kayibanda ku buryo wakigamba ukivuga ibigwi
uretse president Kayibanda nta kintu namukoreye ko mu mategeko ya gisirikare gusa nuko namwubahaga nk'umuntu wabaye umukuru w'igihugu nawe yabaje nyine nk'ubwo baje nyine asohotse nkagenda nkamusuhuza tukaganira nta kindi naba naramukoreye uretse nabo bana be ndetse nkaba nasabye ko nabihanganisha nuko nkabo bana be rimwe na rimwe bazanaga abantu babagenzi babo b'abanyeshuri cyangwa bakambwira bati aba baje gusuhuza papa ngese nkabona nkabahuruhusa ari uwo Sumuta ari uwo Bernadette ari Epifania ari Erde Brand ari Eugene bose wansabaga iyo fafere nka Eugene we yari mutoya urumva we yari mutoya ari munini we wari wigaga mu by'Imana yari mutoya abo bandi bakuru iyo bansabaga nk'iyo favere bazanye na bagenzi babo kusuhuza senara iyo nabahagaye iyo audience bakagenda bakabamuramutsa bagatahana nta kindi bese n'umbona naba naramukoreye
hari kindi wongeraho ku kiganiro tugiranye ku ijwi rya Amerika
nta kindi nakongeraho gusanshimishwe nuko ijwi rya Amerika ryashoboye kumbaza ayo mateka wenda nari kuzapfana none nkaba nanjye nyashize hanze nyavuze ku buryo nyine ibyo bintu byabaye muri kiriya gihe nanjye ubu ndahumetse nuko nashimira Ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane Paul Rugenera. Amateka y'u Rwanda zandikwa no gusaranganya ubumenyi hagati y'abana barwo bose. Ndagushimiye cyane nawe Eric bagira ubusa. Ni na hano dusoreje iki kiganiro hamwe na Etienne Karekezi wagihagarariye. Mbashimiye mwese kuba mukurikira Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana, murakaramba.